Dichicha.
Every day na sing na kwake mini king. Njili mina piga yani till infinity. One step, two step, jump up now. Every day na sing niki bow down. Yeah, niki bow
kila
down.
Kila time tunaingia kwa chart tunawika amen. Hapo ndo the place utanipata na attend. Tunapiga gospel la tuko juu ya cloud na fam. Success in my life untouchable kwa game.
Yeah, Valchi. Bila Yesu mitakuwa niko empty. Fukoni neza kusataka senti. Na mkimbilia cause kwake kuna safety. Mishinda kwake juhuno nyesha mapenzi. Mlangoni nilisikia knock knock kakibisha. Nikamkubali cause wizi niebisha. Tok tok na mazingatia social distance. Kufocus na pass nikakuwekiwa mweza mwita baba. Yeni bazuba zenga. Kaza kambo kimonyeshu na vompenda. Alinonyesha papa steki vile niko fiti. Nikimomba baraka mihungo jana na nijenga.
So mina turn up the volume nikipray. Turn up the volume nikipray. Kisha na mwitanga babu.
Every day na sing na kwake mini king. Njili mina piga yani till infinity. One step.